bugala la 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 ya la la Sama wona bibela. They na bugumo African people. When they go home on that.